wetu oye. Na bwana harusi wetu oye. Ya furaha Mola 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 metuletea Sote 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 tunaona raha Maharusi wetu kuwashangiria Leo 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 siku ya furaha Mola 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 metuletea Sote 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 tunaona raha Maharusi wetu kuwashangiria Hongera, hongera Hongera Mariam Abduli pia Hongera, hongera Hongera Mariam Abduli pia Oda mama Biharusi wetu oye Narafiki yangu wana harusi oye Alisema hamuowi
Mwana kamuwa
Atario Wazuri mnatukimbia Mazoea yenu mnatuachia Wenetu wazuri mnatukimbia Mazoea yenu mnatuachia Heri na baraka tunawatakia Neema za Mola tunawaombea Heri na baraka tunawatakia Tunawaombea Hongera 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 Mariam Abduli pia Hongera 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 Mariam Abduli pia
Oda mama
Chukua yo wetu oye na bwana harusi wetu oye Rabi awape masikizano Jicho la hasidi lisiwaone Ya Rabi awape masikizano Jicho la hasidi lisiwaone Na vikome kome leo vineno Maso maso Mariam simuone Na vikome kome leo vineno Maso maso Mariam msimuone Hongera 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 Mariam Abduli pia Hongera baba Hongera Hongera Mariam Abduli pia La 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 ni la la la. Kwa wingi wa hamu tunavisubiri, vitoto adhimu waje kwa kheri. Kwa wingi wa hamu tunavisubiri, vitoto adhimu vije kwa kheri. Ya Rabbi muishi maisha mazuri, wenu mahasidi watahayari. Ya Rabbi muishi maisha mazuri, wenu mahasidi watahayari. Hongera, hongera, hongera Mariam Abduli pia. Oda mama,
hongera,
hongera, hongera Mariam Abduli pia. Katija, sote tuna
hongera.
Nabi Salma,